as COVID-19. Prevention is better than cure. Keep a social distance and quarantine.
Corona mtake mewa bana no piwale.
Bi coronavirus.
Chera chera la ukeka wapi kuwa wao.
Bi coronavirus.
Tumeko muda chanyo molonyele kumukuchi.
Kono ya de.
Kawa pinu karachalu wadikira wapi loyeyo.
Kono ran makwe.
Deliver us from this evil virus. Hallelujah.